hadibaha kula soo desro jacayl waa daqar kulul hadibaha kula soo desro dareen weeye aan hadhay intaa kala durugsantiin miday naftu damacsanayd jacayl waa daqar kulul hadibaha kula soo desro jacayl waa daqar kulul hadibaha kula soo desro dareen weeye aan hadhay intaa kala durugsantiin miday naftu damacsanayd dayre waa nacab ku daran dadkuna kugu cebsadaan dayre waa nacab ku daran dadkuna kugu cebsadaan hayeshe dulcdowa dayre waa nacab ku daran dadkuna kugu cebsadaan dayre waa nacab ku daran dadkuna kugu cebsadaan hayeshe dulcdowa
Yeah.